nimepatwa na aibu, nashindwa kukutazama, nimekuwa na adabu. Baada ya kukuona, moyo wangu taratibu, chini kwa chini unazama, yanafeli mahesabu. Bana mimi nakupenda sana, nikubalie mimi itakufa. Nina pressure ya kushukia chini kama ukinikata. Mimi mwenzako nashindwa, 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 nashindwa kuzuia hisia, nashindwa kujifanya kama sikupendi, nashindwa siwezi nalia. Mara ya kwanza, mbona sielewi sasa? Mara ya pili, hata kula sili mimi tunakuwaza, muda kulala na kesha machosi lali. Kaaga, nikubalie mimi itakufa. Nina pressure ya kushukia chini ko, nashindwa kuzuia hisia, nashindwa kujifanya kama sikupendi, nashindwa siwezi nalia, nashindwa nakupenda wewe mpenzi, nashindwa kuzuia hisia, nashindwa kujifanya kama sikupendi, nashindwa siwezi nalia, nashindwa nakupenda wewe mpenzi. Just be old.